me now, me girl. Marperi beba kana kana, wati chunya kwa ikona kona. Tucheze kidogo tu, mimi na wewe tu. Kane miti baby wachira, yer ira. Jalo kano miti baby wachira, nyutira. Marperi beba tingu tenda, kriweka beba dondu penda. My baby baby don't do kenda. Kriweka kenda gyal out in the gang. Reklamar, you blow me mind. You give me love anything you have. Cheza kidogo tu, mimi na we want to get in. Ile nilo you get in. Mi se dara de in. Chimwa wero ene in. Mayumo chunya baby ene in. Kriweka gyala chepo topuri in. Mari para cheka tiye puri in.
Iramar, iramar. Iramar, uwen iramar.
Katika katika tu, mimi na wewe tu. Cheza kidogo tu, kuwa pamoja tu. Miklamar, you blow me mind. You give me love anything you have. Cheza kidogo tu, mimi na wewe tu. Ile nilo you the in. Mi se dara the in. Takuwa pamoja tu. Razor Cross Kausho.